Ladies and gentlemen, allow me to reintroduce myself. Mr. Good Vibe, let's go. Basa kwa juicy nili na njote, mugie mna bwela na njote. Beuza nye wani njise ya wani one over four wana kote. Aleka tifa kepo vevi na shote, gava wama ni kutote. Oda, amchose ma dreams iwa upisha bachilote. Niwa zivisa yeso wa bangwele, hello bate njele. Niwa mvesa munga wangala kukalinga ringa nda wana bapoka mutendele. Jine teko siya nako, koma ukapusa ni siya nako. Kumpeshi, kwako, ziniko na zelu za poma ja. Let's go again. I steady like tenga che pen na paper. Makufa ni kalibolemba. Good boy gone bad. Life ni gambo ni tea makati. I'm through the same sini chinja. Ni vovala chefe ni chinja. My fresh eye ni kusamba. Drip like a dead top kwa the plumber. Ngachili mwane kanawa. Neso rapa neso kalaba. Na fall out kuchawa. Mwana mulu vale let's kumawa. Life kuwama kulowa. I'm going higher bena lower. Na kula mutu ni boa. You can block my shine ni toa. Niliye pressure ngampo. I bring the heat full of bomba. They give me juice na tobwa. Alo hize upo na siku bomba. Life is a journey. Let me walk a few more miles in Sampa. Funa tizi bane. Mwai wala mala njimwe mwazo ni Sampa.
Wow. Yo thought I wouldn't kill this, right? I'm about to show you some swag. Let's get it one more time. Hey. Bata, woko samkati na kunze. Ndise wakamba mfunze. Vezo ganiza nisaka. Tanshi ndise walusaka. Hoke chenjine kaboyo. Though I've always been loyal. I got kick na tumboyo. Chino chaka mgeneng yeti ngankonyo. Rap ngevo kujavanga. Suo na chabe kujela. Skill fullu mukasaka. Yuo yako ni kapamele. My bad fullu never sober. Nani yanga kwese soba. You can kill me my daughter. Iye ni binzi fanika soda. Swag fullu white drip. Sika dhanali kudripu. Oke cheti na haipu. Chima tilila monga host pipe. Sunga nja kirire njine minga. Futi maboto yo kwa nika. Bezo wishi na voipa. Bamonga kanti na vajamika. Teri na vajamika. Wagwa. You now rocking with Mr. Goodbye. Haso na chipali. Mwana mulu vale.
Easy on a farm.